kukita fibro. Esha maliza gama danga mabisho. Paka nguli so lazima ujue sho. Chaweza na ndo swali lake ujue so. Mechi mbovu tachafuzwa adi mtondogo. No no no. When you jump car blow. Itie doni kishi zako zita flow. Mwenye game atari ndo wa town is in a drop. Yeah yeah yeah. Mitandao na najiona queen drama. Pini na ipesa usawe ya mana. Tega uchumi pisi mtajibana.
Kanza kujileta, kadata na profile, niko wallpaper. Text mbili tatu tunaflata na cheka. Set up appointment, tusomane later. Kodei top class, story na kugonga glass. Kachomoka chap, niende washroom. Ile chance dem, kanitilia vida wa flank kwenye glass. Kwa narudi nikambamba live, kakimbia fast. Next day, niko na machizi, tunateta. Nawonesha picha, wanabast, wanacheka. Mgini mili, chelewa, likuja na tractor. Watu washamvua long time washaweka. Kama shumi later, Jezebel daughter. Kasha saw body count, kavuruga data. Takutia ngeita, utamwagia paper. Ukimona real life, utaheshimu filter. What you say?
Mitandao na najiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Utapotea.
Mitandao na najiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Utapotea.
Kama shumi later, kama shumi later. She wanna drink my blood, shumi later. Kama shumi later, kama shumi later. Who you damn my fire, make it later. Kama shumi later, kama shumi later. She wanna drink my blood, shumi later. Kama shumi later, shumi later. Who you damn my fire, make it later.